wihanganye ho gato ari harundi wa hindukira mu maraso y'ikaruvari tuhafite ibyiringiro ku munyabyaha wihana atazaheranwa n'umwanzi yaniyo ngoro nziza y'umunezero ku batuye isi Karuvari tuhafite ibyiringiro ku munyabyaha wihana atazaheranwa n'umwanzi yaniyo ngoro nziza y'umunezero ku batuye isi
Yeah.